Muteza matwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanye ndabaramukije cyane murakomeye. Radio ijwi rya America ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet w'eshatu radio yacu voa.com. Murisanga
ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu Murisanga. Kuwa mbere ushize twaganiriye n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe bo mu Rwanda, Haragira Imana Claveri. Bukeye yatwandikiye WhatsApp ati: "Mwiriwe VOA, turabashimira umwanya mwaduhaye tubwira abakunzi ba VOA iby'ishyirahamwe ryacu. Icyo kiganiro cyatumye isi yose itumenya. Ubundi kwitaba abantu benshi bishimiye ikiganiro. Twaratereranywe n'isi yose, ariko mwebwe mutumye tugarura akuka. Murakoze." Uwo rero ni Haragira Imana Claver, uyobora umuryango witwa Opromamer, n'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bo mu mutwe bo mu Rwanda. Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika rero, mu izina rye mureke mbashimire cyane, mukomereze aho ngaho, mukomeze mutere intege aba bavandimwe. Uyu munsi kandi nanone munyemerere turebere hamwe ikibazo nk'iki, ikibazo cy'abana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe. Ineza Kabaya ni umuryango utegamiye kuri leta ubitaho. Bakorera muri Ngororero, umurenge wa Kabaya, intara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Babitaho bate? Nibyo dufashwamo n'umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya, Makuta Antoinette. Mureke mpite mubazanira. Antoinette, uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza Thomas.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye, umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire kuri aka kazi k'ingirakamaro gakomeye mukora. Mu magambo make yadu nk'iriburiro, umuryango Ineza Kabaya ni muryango ki, watangiye ryari?
Murakoze Bwana Thomas Kamirindi. Natwe tubanje kubashimira uburyo n'ukuri mwakiye icyifuzo cyacu. Turabashimiye cyane na groupe muri kumwe. Imana ibahe umugisha.
Twese ngabitsa mu yedi.
Murakoze. Umuryango Ineza Kabaya ni umuryango watangiye muri 2005, utangira ari ishyirahamwe ritoya ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, ariko uko byagendaga byegera imbere byavuye ku ishyirahamwe noneho biba ikintu kinini. Navuga ngo ni itsinda rigari, tuza kugeramo amatsinda y'ababyeyi bavuye mu mirenge itandukanye, ndetse na rya tsinda ryari ryatangiye ari nk'umuryango bitewe n'uko nkanjye kugira ngo ibe Ineza Kabaya, iryo jambo Ineza umva aho ryavuye. Rewe maze gushaka, namaze imyaka myinshi ntabyaye, nkajya nifuza kuraguza, umugabo wanjye aranyangira, nifuza kuva mu rugo ngo ncike, umugabo aranga nkabona ari kumakeya nyitayeho, ariko nkumva mfite ipfunwe ry'uko nta mwana mfite. Kero kwa narindi mga chirika, zage zonganda ya vishenga, gama gara vishira maria, mbi kumbisha pili ni nyerereye. Kavugu timana, uzaminda izemo, tango sani wanitavuemo, gubari wawo nyekona tukite, zi wuziza mungana, ufitu munga bugo mumu, tukisejewari tagango nirimari. Magambo obu munga nagari akaj, kuko munga gamba vayi. Ubwo byaje kurangira nka twajya mu soko nkabona abana bafite umugabo bwo mu mutwe nyine abaga hantu buno ni hari gari akabaya bameze nabi batagira kivurira baharara hari ibintu bimeze nka station ya essence badi ibintu bibi birangize njya kuganira n'umugabo wanjye ndamubwira uti ndee nubwo ufite abana ariko numva nshaka kubyara kandi ntibyashoboka Mwanda kubwa tuje kuraguza ukanga na nijusenge. Nabugele na mama ya ranzi. Mwanda kubwa mpashe dufatampasha na agobja mgoe. Na mwanda na kayoga kituko primosi. Mwanda kumaze kuwageza murugo ahitamu kukavaho. Amaze kukavaho aransash. Abana rero baza murugo.
Ubwo kwari kugira ngo amafaranga yagendaga kuri ako kabyeri noneho muyazigame yite kuri abo bana.
Yego yarari kumfasha kuko iyo yabonaga mfite ikibazo. Aravuga ati akomeje kunywa ibyo dushaka kugeraho gufasha abana ngo bahindure imibereho n'ubuzima nago byashoboka. Ubwo rero afata uwo mwanzuro. Abana ariko bamaze kugera mu rugo n'ubundi ntago nagize amahoro. Baturanye barasakuje n'abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze ari amaselile. Uti ngiye kuzana korera na makinya mu mujugudu yari inyumba 10. Nera bobana ariko umugabo ntiyabigenderaho amagambo yabaye menshi ariko ntabigenderaho gereje cyarageze imana yumva gusenga kwanjye ntiyama yanda ngivemo ntiyama na wa mwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ngiye kubyara nyuma y'imyaka 5 bona mbyaye abana badafite ikibazo noneho muri 2005 ubwo niho twafashe gahunda tubonye ko abana bacu nta kibazo umugabo nanjye turavuga uti reka dushake n'abandi badufasha kite kwa bari abana kuko iyo nabifuzaga yo mbabyara nari kubisaho n'ubwo bari aba bari kubunga barara aho babonye ni kuvuga ko nta muntu baha agaciro nta keya ko rero twahisemo dufata icyo cyemezo abana babiri nari mfite mu rugo baba bariyongeye babaye 15 akarere kara ka Gasheke komine Gasheke ndabibwira ikibazo na burugumestre aramfasha duhaho gukorera Burugumestre bivuyeho turishaka ukuntu natwe twishakamo ubushobozi kuko twa tumaze kwa abanyamuryango benshi na indikato irazira duhugura bivuye ku mudamu bita Mukamwezi Leonci adukorera ubuvugizi ndetse hajyaho n'impuzamashyirahamwe y'abana bafite ubumuga y'imiryango y'abana bafite ubumuga yitwa Collectif Tubakunde tugatuna abanyamuryango ubwo turahugurwa uburyo tugomba kubitaho noneho bitari famiye hafi mu nzu ahubwo bigiye mu bijyanye n'uburezi
yego
umuryango burakuze turahugurwa
none se abo bana ni kwantu waneta abo bana se ko bari bamaze kuba benshi ubwo mwari mugishobora kuba mwese hamwe mu rugo cyangwa mwatangiye gutekereza ku kwagura urugo
maje kubona ko twabyaye abana nta kibazo twatekereje kwagura noneho kuko nababandi twari dufite twari tubonye nabo barahinduye imibereho n'abantu batakemera ko ari babandi babonaga ku muhanda bararaga munsi ya prison yakabaye ahantu babaga nyine kuri station ubwo rero turagura iba association nyine ibona kuvuka ari association muri 2005 bigerageje tubushaka icyangombwa cya RGB Ngerije dusaba ko byari ishuri muri 2008 akarere ka Ngororero karabyemera burugumestre wari uhari meya ariko abarimu n'abandi bantu bakumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe kwigana n'abandi urabona bagira isazi bimwira imyitwarire kwinyaraho bumva ko bajanduza abandi bo bavuga ko ari amadayimoni harimo n'abarwaragira icyuri bakavuga ngo ni ibisazi ubwo birangira umudirekiteri wari uharabyemeye witwa Muhizi Emmanuel avuye ku icyo kigo bahinduye sisiteme mu myigire uwari uje arabirwanya ubwo biba ngombwa ko tujya apasi dukora nka ineza noneho ineza akabaye ubwo ishuri ry'abana bafite ubumuga ntago ari ishuri rya leta risanzwe twavuga ko ari umuryango uhita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe
yego none se ubwo niko ko bisaba se ubumenyi n'ubushobozi ndetse ndavuga mu mikorere itari nk'iyo tumenyereye ku bandi bana abarimu babo mubahugura gute
abarimu icyambere njyewe mbijyamo nari ndi mwarimu wa primaire nari nanditse muri Congo icyo bita pedagogie generale nabyo byabaga birimo muri Congo ubwo byageze aho ndeka ubwarimu bwa leta mu mpemba njya muri bya bindi kuko nibyo numvaga bimfitiye akamaro bitewe n'uko nabyifuzaga noneho handicap internationale na wa muryango collectif tubakunde bagiye bahugura abarimu bacu uburyo bwo kwita ku bana mu mikino n'uburyo bwo kubitaho mu buzima busanzwe ubwo nyuma tumaze kubona ko bamaze kubona ubumenyi bw'ibanze twaje gushaka umuterankunga bita Renani Paratina baje kuhugura noneho abarimu rw'Abadage tuza kugirana proje baduhugurira abarimu ku bijyanye n'uburezi ndetse tunabashimira cyane na nibo batwubakiye ishuri harimo umudamu witwa Muteteri Esperance wadufashe gukora ubuvugizi kugira ngo noneho tubone n'inyubako nubwo ari ntoya ariko ibyumba bitatu batwubakiye byavuye ku buvugizi bwa Muteteri Esperance na nibo banaduhugura rero kugira ngo abarimu bacu bite kuri abo bana bafite ubumenyi bukwiye
Antoinette mbere yuko tuganira n'abandi banywanye bijwi rya Amerika kuko barategereje batangiye guhamagara reka mbanze mubaza aka kabazo none se abo bana uvuze yuko abambere mwabatoraguye hariya ku isoko mu isoko ku gasozi mbese mu magambo make ntabwo muzi ababyeyi babo
ababyeyi babo bari bahari ariko icyo gihe hari imyumvire yo kumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntacyo amaze nta n'icyo yageraho ngo bagomba kumukorera buri kintu cyose bakumva ko ari umutwaro kuri bo iyo rero yabaga adashoboye kwicara mu rugo ari kubunga ntabwo bamwitagaho ariko ababyeyi babo bari bahari kandi ubu ngubu nyuma y'uko ubuzima bwahindutse basubiye mu miryango yabo babaye abana beza barakuze turabacutse tugenda ducutsa umwaka ku wundi uko bagenda bahindura ya myitwarire n'imibereho murakoze
iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Mukuta Antoinette n'umuhuzabikorwa w'umuryango ineza kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuri telefone nkuko nari maze kubivuga mu kanya kuri telefone dufite Hermen Gilde na Pacifique Pacifique abe yihanganye none rero tubanzirize kuri Hermen Gilde Hermen Gilde we uruwo mucankuzo mu Burundi uraho urakomeye
turashima no kuri turakomeye amakina amwe aho kuri cy'u Amerika
natwe turakomeye kandi turakwishimiye cyane ufite icyumviro cyangwa se ikibazo wabaza Mukuta Antoinette
ise cyumviro ikerezo
yego
rero no hanura abo bafata nabi abo bana n'ubumuga ubwo ari bwo bwose kubireka kuko nawe nyine ntibabamugaye kuko babishatse
yego
kandi abarundi nibo bavuga ngo umuntu ngo akiri ku isi ntawo hakana ubumuga abuhakana yapfuye
Hermenegire urakoze cyane ndagushimiye
murakoze
yewe umunsi mwiza
murakoze fisisi Amerika na umunsi mwiza
yego noneho duhamagare na Pacifique kugira ngo umutumirwa aze kugira icyo avuga kuri bombi icyarimwe Pacifique
yese
urakomeye
na mahoro
wowe uri he Pacifique umwaka mushya muhire twese
rero kana cyera cyane muri 2019
yego
ni byiza cyane
bwira umutumirwa huri
umutumirwa njye ndi Kigali mu Rwanda ndi mu karere ka Gasabo
yee komeza rero
ndabyishimiye cyane hariya kabaya n'ahantu ndi na hantu ndi cyane uretse nara ukabana na karekangura kose ndakazi
gora habaye se
ni mu rugo hari ya rwose hari ya nibinye harani kwivuka
noneho mukuta uramuzi
mukuta muzi muzi muri bibiri na bibiri bibiri na gatandatu bibiri na karindwi kuko nabaye hari ya nije kwiruka ruka kabaye arahaje
okay nuko nuko gusha ku ngingo rero ubwo mumenyanye
yes ni byiza cyane ndanamunda na dishimiye cyane numvise ukuntu nanabone nabonye n'izina ukuntu ukuntu izina ry'umuryango ukuntu yitwa ineza kabaya ineza rwose ineza bafite intego nziza kandi bafite umugambi mwiza bema birababaje cyane heshi na heshi mu gihugu nangwa uretse no muri Afurika no ku yindi migabane iyo umuntu abyaye umwana akabona umwana agize uburwayi bwo mu mutwe akabona umwana agize indwara ituma atabesha atisanzura cyane mu muryango bituma aba nk'igicibwa ariko bo bafashe ya mbere yo kumva ko uwo muntu ari umuntu kuba bafite ubumuntu rero bwo kumva ko umuntu naho yaba arwaye afite uburwayi bwo mu mutwe ko yagira icyo yivanaho akagira kutyageraho mfatira urugero ku mwana umaze iminsi igera kuri ine cyangwa iminsi itatu asohoye indirimbo bamwita Niyo Bosco
yego
afite indwara yo afite ubumuga bwo kutabona vrema umuntu uwo ari we wese ko afite ubumuga bwo ari bwo bwose ntabwo bimuca kuba umuntu nicyo abantu benshi cyane bagomba kubanza bakamenya kuko ushobora kumubyara ukamubyara afite ubwo bumuga bwo mu mutwe ega kuba adafite mudahuje ibitekerezo ntabwo wakumva ko hariho ukundi kintu cyamugarura nk'undi muntu usanzwe mbona abantu benshi cyane rero ariko basigaye barabaye sinzi ubwo ngubwo rero ineza rwose akeneye imbaraga akeneye abandi bantu bamuba inyuma bamuba hafi bakajya bamufasha
reka ngufatire aho ngaho ufite akazi
njyewe rwose akazi kanjye mfite sinabura kukavanga n'akandi
ibyo ari byose hari udufaranga winjiza hari amafaranga winjiza none wabatera inkunga gute ko ari wowe uzanye icyo gitekerezo kandi icyo gitekerezo ni cyiza
kubatera inkunga njyewe rwose inkunga n'ubu ngubu nimero yanjye ironea ntabwo mvuze ngo nakonga kumutera inkunga njyewe ubwanjye inkunga nzitanga bishoboka kuko n'ubundi nanjye hari foundation ifite itwa Turabona Foundation nkeneye nanjye abafatanyabikorwa nawe akeneye abafatanyabikorwa ariko kuba ndi umwe naza n'abandi bakaza tukajya dushyira hamwe uko mbonye icyo mbonye n'undi akazi ni cyo afite ndahamya ko muri miliyoni cumi n'ebyiri mu gihugu zirimo umwe agiye yivanaho ijana bafashe abantu benshi
nibyo iyo fondasiyo yawe uyikora iki
niyo kureba ku bana bato bakoreshwa imirimo ivunanye yo kureba ku bana bo ku muhanda mu mujyi wa Kigali ho ni ibintu tujya dukora cyane ni mu rwego rwo kugira ngo tuvane abantu ku ibarabara
ndumva mufite intangiriro imwe na ineza akabaya nabo niko batangiye nimba wari wakurikiye
njyewe muziho kera uretse ko atabasha kunyibuka kuko hariya narahakuriye naranahakoreye nkorera muri Gitogaje najyaga nkunda kubona abana hara ku muhanda ku kabaya ari ahantu hafi n'isoko hafi na mote aho hepfo ku kibuga cy'umupira ahantu bakundaga kuba bari kunywa amayesansi n'amakore benshi cyane twajyaga tubafata tukaba tukanabajyana no mu majyi iwabo baratorotse ugasanga umwana yavuye mu rugo iwabo bataje ngo ari hehe tukamufata tukamubaza ngo siwanyu niyo akaturangira tukamutegera tukamuhana tike twamugeza n'iwabo tukamusigira amafaranga yo kuba yakoresha mu buzima busanzwe
Pacifique we urakoze cyane
sawa rwose umutumirwa akomeze igitekerezo cyiwe n'imbaraga ziwe hari abandi bagomba kumufasha nabo natwe turahari tuzajya dufatanya ahubwo njyewe nkeneye kubona contact
ye ndaza kuzibaha mwembi mbemere kubabera umuhuza nimero ya Pacifique ndaza kuyoherereza mukuta na nimero ya mukuta ndaza kuyoherereza Pacifique murabye mwembi
njye rwose
nuko Pacifique urakoze
sawa murakoze mwaka mushya muhe
twese nk'abitsamuye Antoinette
karame
umwanya n'uwawe rero kubyo Hermine Gilles na Pacifique bavuze
murakoze Rana Tomasi
ariko mbere yuko dukomeza reka nibuke bwana Hermagilde ntago bavuga ko ari abana bagendana ubumuga ahubwo ni abana bafite ubumuga noneho kuri izina rya Makuta ntago ari Makuta ni Makuta
Makuta
no mu Giswahili Makuta byaterwa nawe
nuko nuko ndagushimiye
yego nshimiye rero cyane byimazeyo abavandimwe Hermagilde na Pacifique ku bitekerezo byiza batanze mu by'ukuri byari no kuri Hermagilde imyumvire y'ababyeyi benshi usibye buno twagize umugisha Leta y'u Rwanda ibishyiramo imbaraga ariko nkaho dutuye muri Ngororero kuko dukorera mu turere tubiri ni Nyabihu na Ngororero na hantu h'icyaro ni hafi ya Gishwati usanga abantu bafite imyumvire ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ari umwana wavuye ku myuka mibi kwa Satani ku madayimoni kuko mbere bavugaga ko bakundaga guterekera umuntu akishyiramo nk'ibyo ariko nyamara ntabwo ari byo nkuko yabivuze ubumuga bureba buri wese nanjye ungana gutya ndi kubivuga nshobora kugira n'impanuka nkagira ubumuga bwo mu mutwe burenze na bwa babandi mfite ubwo rero nanjye na shyigikira igitekerezo cye n'icyifuzo cye nkangurira ababyeyi bari kutwumva n'abantu bose bari kutwumva ko umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe nawe ari umwana w'agaciro kandi ko atabihamagaye ahubwo ko bakwiriye kumwitaho aho kumusuzugura ngo bajye bamuhisha kuko hari abakibahisha hari n'abandi babiriza ku muryango hari n'ababazirika kuko dufite nk'abana baza mu kigo wamuha n'ibiryo aho kugira ngo arire ku isahani agasuka hasi akajyana umunwa hasi bigaragaza ko iwabo yariraga hehe hasi twasaba rero ababyeyi kugira ngo n'uwaba azi umwana aho ari agihishwe bamukangurire bamwumvishe ko bitari byo kandi ko umwana nawe akeneye kujya ahagaragara tugiye ku cya Pacifique ni byiza cyane kuribuka ndahazi kuko nanjye nigishije hafi yayibuka ni ku ishuri rya Groupe Scolaire Kabaya ibyo avuze nibyo n'abo bana twabatoraguye nyine mu nzira kuko nabonaga aribo baruhije bari abakobwa bigeraho dufata abahungu na n'uyu munsi kuri 24 nzabatirisha abana batatu kwa padiri muri paruwase
ni paruwase katolika
paruwase ya Kabaya
iya katolika
ya katolike ntituzi amazina yabo twarayahimbye ntituzi iwabo twashyize amatangazo mu turere majafu ku mbuga za social media za hasi turababura ariko turavuga uti ubwo bakuri iwacu nta mpamvu reka nabo tubagira abakristu kuko bakunda gusenga
none dufatiye kuri abo bana mwayobewe iwabo ubungubu se ni mwebwe mwitwa ababyeyi babo ubutegetsi burabizi
ababyeyi babo ariko mu cyiciro ino tugira ibyiciro by'ubudehe turi responsable nka Makuta n'umuryango wanjye w'abo bana ariko ntabwo twabibarujeho ngo baba abana bacu nyirizina babahaye icyiciro cyabo natwe baduha icyiciro cyacu
bo bamaze igihe kingana iki aho ngaho mu kigo ineza Kabaya
uwa mbere baje muri 2014 uwa nyuma yahageze muri 2015
bari mu kihe kigero cy'imyaka
bo barakuze tugereranya n'imyaka twapfuye kubahereza dutekereza ko bari hagati y'imyaka 20 na 27 umwe ni umuhungu abandi babiri ni abakobwa kandi bose kubera ko barwara n'igicuri kubera ko usanga ubuzima butameze neza nta n'uwemera no kuvuga ati wenda njyewe nakwemera ko ndi nyina cyangwa ko ndetse cyangwa ko muzi ubwo rero babaye abacu
nabo bakaba batazi aho bakomoka
ntabwo bahazi ntiwanamubaza n'uwo bakina ngo bakinaga cyangwa mama we cyangwa akubwire ngo yaturutse aha akarere kabazanye karadufashije dushaka aho baturutse akarere karashaka karahabura ubwo rero duhitamo kubagumana ariko ni akarere kabatuzaniye turabashimiye rero ibyo bitekerezo ni byiza no gukoranira hamwe ni byiza kuri ubuvugizi kuri Pacifique kuri Hermagilde namwe natwe twese tukajya tugenda twunganirana ni byiza kugira ngo duharanire ko Afurika yacu nayo ibibazo bibonekamo byagabanyuka by'umwihariko kita ku bantu bafite ubumuga kuko akenshi nibagera kivuriza murakoze
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri sanga umushyitsi ni Makuta Antoinette numuhuza bikorwa mu muryango ineza akabaya wita kubana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuri telefone dufite Thierry na Rugamba duhere kuri Thierry Rugamba we ubi wihanganye turakugarukaho Thierry
gamara neza Thomas
na mahoro uherereye he Thierry
ni Bujumbura mu Burundi
yego nuko
eko ndagomba kugambere nshime cyane nshime ibi bya Amerika burya mu buryo tubayeho kuri ino si yacu na cyane cyane muri East Africa hari hayo ikintu dukunze kwiyobagiza kuko iyo umuntu amaze kubaho akipfikiremo teko takadefo yo bafite mugabo ikintu cya mbere kandi gihesha icyubahiro kigahesha iteka izina ry'Imana kuko turimo mu ishusho yayo nuko turi abantu rero uwo muntu naho yoremwa akaba afise akantu mu mutwe katameze neza ntiyarakwiye gukumirwa birateye isoni kandi bitagahinda kubona umubyeyi ashika akavuga ati jye ujya mwana ati narataye narataye umwanya ngo ndabyara ibyumvira iyo umubyeyi amaze kuvuga gutyo mbega birababaje kuko uwo mwana umaze kumubona ari ngaho kuko ndakunze kubona hano mu gisagara cya Bujumbura hariyo abantu usanga mu ibarabara asigaye agenda kagena nyine ubona ko ari umuntu atakigira ubwenge namba mugakoma matafise ubwo bwenge ukana kuko uwo ntabagishoboye kuvuga niyava niyo yamuka ugacisanga umubyeyi kubera yabonye atashoboye kugira agaca muterera mu ibarabara nagomba mbere njyewe bwa mbere nkengurukire abantu bariko barakora ibikorwa nk'ibi byo kuyumvira ko aba bantu bashobora kubagarukira ko mugabo nkababaza mbega bino bibazo musanzwe umuntu nk'uyu n'umuntu abagoye kujera bobo babikora gute babikora gute kugira ngo uyu muntu adashoboye kumenya neza iyo azana niyo yamuka bashobore kuvuga bati uyu muntu turamufashe turamuprenansharje ukavuga ko n'umuntu abagoye kugera hanyuma yize dina gomba ntera kamu abategetsi gomba ntera kamu abategetsi buriya iyo ibintu nk'ibi biriko biraba hakwiye kubaho utwigoro tw'amarebe nibyo si sector privé mugabo hariho utwigoro twa leta ikavuga ati basi dufavorize amashyirahamwe ariko arakora ibintu nk'ibi cyangwa dushyireho utuntu mugabo tuborohereza kugira ngo bashobore gukora ibintu nk'ibi byo kugarukira ku bantu ubona basa n'abatabayeho kandi bariho kuko burya naho iyo bafite ikibazo cyo mu mutwe arakeneye kurya arakeneye kwambara arakeneye ibindi byose bijya umuntu aba akeneye rero hashobore kubaho amashyirahamwe banashaka shyira initiative ya leta ashyigikirwe ayo mashyirahamwe hama tubone ko ibibazo umugani umuntu ariko aravuga ibibazo mwe n'ibi dushobora kubitorera inyishu margrete abantu nk'aba bameze nk'uruhinja ruyoye cya umwana kivuka niwe utamenya ko arira ngo afise ikibazo icyo cyangwa ikintu mugabo tubone ko basi natwe dushoboye kubwira icyo dukoze murakoze cyane Thomas
Thierry ndagushimiye cyane nawe
yego
Antoinette wowe wihanganye tubanze duhamagare na Rugamba
nta kibazo murakoze
ye urakoze rwose Rugamba we Rugamba
ndabumva neza
urakomeye
murawo neza cyane
yego uherereye Rugamba
uherereye muri Kibe Kanombe
ye nuko nuko gusha ku ngingo rero
cyo nshaka kuvugaho nuko umuntu agomba kumenya ko umuntu wese ufite ibitekerezo bitagenaye n'iby'abantu bariho benshi muri sosiyete akenshi na kenshi dukunda kuvuga ko arwaye mu mutwe cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe ariko mu by'ukuri abo bantu bakwiye kubatererana twagakwiye kumva ko umuntu wese niba unabimubonye ibyo bintu ibyo bimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba arwaye twamuba hafi twamuba hafi ndetse wabona nta kivurira afite nta muntu wo kumwitaho na umuntu wese akabigira ibye kugira ngo tubashe kuba twagera kure ndetse tugafasha Afurika muri rusange icyo nshaka kubaza umutumirwa rero
yego
ndashaka kumubaza ese niki bo bakora iyo baramutse bamenye nk'amakuru yaho umuntu ameze bityo cyangwa se abana cyane abana bihura nabo mu mihanda bafite ibyo bibazo barabuze kivurira ni iki bakora kugira ngo babashe kuba babafashe cyangwa se n'izindi nzira bacamo kugira ngo babafashe kugira ngo babashe kuba bavuzwa hazi nambogamizi bahuye nazo
nuko nuko rugambo urakoze cyane
murakoze cyane urabakunda cyane
Antoinette cyeri yabajije ukuntu murera abo bana mu mbese n'ukuntu mwita kuri abo bantu bose mufite mu kigo ati kubera ko bameze nk'impinja hari usubiza umusubiza nanjye unyongereho akanje abo bana biga bate mubona kubigisha bigorana
murakoze cyane duhereye ku kibazo cya cyeri mu byukuri nkuko yabivuze abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bo barenze noneho n'uruhinge ndo niko nabivuga kuko ubumuga bwo mu mutwe buri mu bika bine hari ubumuga bwo mu mutwe bworoheje buri mu kigero runaka twavuga mu gifaransa modere hari buri profond hari buri severe ndumva nibyo bigero bitatu byibuze twaheraho abo bana rero kubera ko bari mu bika bitandukanye ubwenge bwabo nabwo buratandukanye urabyumva icyo dukora rero muri amahugurwa twabonye tumanza gukora ikintu bita identification yo akigizamo rw'akajana n'umubyeyi ataro dutoraguye twarangiza tugakora icyo bita assessment tureba icyo ashoboye
mbese icyo gihe mubanza kumenya uwo ari we noneho mukamenya n'ubwo bumuga afite aho buri urugero rwabyo
degere y'ubumuga icyo gihe rero tumaze gukora iyo assessment dufasha kumenya umwana dufite noneho uwo ari we n'icyo tugiye kumufasha kubera ko haba harimo n'abana bafite ubumuga bukomatanije n'ubwo afite ubwo mu mutwe agiye kutagira ubwenge bwuzuye kuko ikintu izina ubumuga bwo mu mutwe ni imigingirire y'ubwonko none afite imigingirire y'ubwonko afite ikibazo cyo kudashobora gufata intoki amaboko n'amaguru yarahinamiranye ashobora no kuba atanavuga biba ari ibintu byinshi ashobora kuba adashobora kwinyeganyeza wenda ngo yibihindure cyangwa se yigendeshe biba ari ibintu byinshi
adashobora no kwiyuhagira ubwe ku giti cye
yego ubwo rero tumaze kumenya uwo mwana tumaze no kumureba natwe muri ya timu babandi bahuguwe tugenda natwe duhugura abandi dukorana kuko ni abakorerabushake ntabwo baba ari abakozi bitewe n'uko nta mushahara uba urimo ubwo tugafashanya tukabashyira mu byiciro akabaho icyiciro cya mbere kirita kuri ba bandi ni ukukina ni ukubagorora se ni ukubigisha gupfuna ni ukubigisha gukaraba ni ukubigisha kwiyitaho ibintu nk'ibyo ni ukuvuga buri mwana aba afite ibyo ubwo rero iyo tumaze kubashyiramo ibyo bika buri muntu uba uri aho ngaho umukorerabushake amenya ibyo agiye gukora kuko aba arabihuguriwemo akamenya umwana agiye kwitaho uko ameze tuba dufite rero intego buri munsi arakorerwa iki nimba ari uwo turarageraho no kugorora intoki kugira ngo wenda zafate cyangwa zahaguruke kumugendesha ubwo twiha intego y'igihembwe igihembwe iyo gishize ukabona nta cyahindutse urongera ugafata ugasubira muri ya mitegurire mu gifaransa niho byamfasha kuko nije muri france icyo ikinyarwanda cyanjye n'igice ni icyo bita plan educatif individuel
mbese ni gahunda yo kwigisha umuntu by'umwihariko ku giti cye akaba afite gahunda ye y'umwihariko
yego murakoze cyane bashobora rero kuzihurira hari babiri cyangwa batatu ibintu nk'ibyo urabyumva noneho icyo nicyo kidufasha kugira ngo tubiteho bitabujije ko hari umubona kuko benshi bamwe biyitumaho binyaraho kandi tugomba kubakura kuri icyo kintu buhoro buhoro hari n'abo byanga kuvaho hari unuza umukora bishaka kugura icyo ndetse nabishobora akagenda ukaba ngombwa kuzashaka undi ariko buhoro buhoro ikanakorwa ku bushobozi bwacu wenda hano yavuze uti leta tutari twajya ku myigire hano wambajije reka tujye no kuri leta
yego
njyewe nari nagize umugisha ku karere kacu kuri guverinema ni ukuvuga ngo leta impa mu mwaka miliyoni 2,500,000 amafaranga ava muri komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ni leta y'u Rwanda n'aya guverinoma none nk'akarere ganyura ku karere ka Ngororero akarere ka Ngororero kakayaduha ayo ni yadufasha kubona cya gikoma cy'abana mu gitondo saa yine na saa sita bakarya ndetse nabo baba mu kigo buri munsi nabo bakarya nimugoroba noneho n'umukozi wo kubitaho kuko bo banahahora nka babandi batatu nakubwiye barahahora bo no mu kiruhuko tuba tugomba kumuherezamo amafaranga y'imirimo yakoze ubwo rero urumva nka leta njyewe hari ikikora n'akarere kangororera ubwako niko kampaye ikibanza nubatsemo ibyo byumba bitatu by'amashuri nkoreramo urumva njyewe baragerageje ndanabashimira cyane akarere kangororero ndashimira leta y'u Rwanda ku buryo iji dufasha nta nubwo ari nanjye njyenyine hari n'abandi ntabwo babihagije ariko tubona ari intambwe ikomeye kugira ngo noneho leta imenye ko na wa mwana akeneye kwitabwaho n'ibindi bihugu byo muri Afurika Burundi n'abandi bagize uwo mutima wo kwita ku bantu bafite ubumuga baba bwo mu mutwe baba ubw'ingingo ibyo ibyo aribyo byose ni ukuri Afurika yacu nayo burya yagereye gatera imbere kuko no mu bihugu byo hanze bateye imbere kubera ko ntabwo bemera umwana ufite ubumuga ahandi ahantu hombye ngo ahandi leta yo isapotinga wa muryango ufite umwana ufite ubumuga
itera inkunga umuryango yego
ariko kubera ko mu Rwanda turi mu nzira y'amajyambere tubona n'ibyo bakoze turabibashimira noneho tugiye ku myigire abana bafite ubumuga nk'uko nakubwiye ngo ni mu byiciro bikwihuta kuko nziko amasaha yacu ari make
n'isaha imwe rukumbi nibyo
noneho kuko abana bafite ibyiciro tuvuga nk'andi bafite ubumuga bwo mu mutwe bworoheje hari ukuntu tubatoza igihe cy'imyaka ibiri akaba ashobora kujya mu ishuri kwigana n'abandi
hariya mu ishuri risanzwe atari aho ngaho mu kigo agakurikira gahunda zisanzwe
ingo pe yamaze imyaka ibiri iwacu turamukurikirana tukamwigisha uburyo agomba kwandika uburyo agomba kubara utuntu twinshi ku buryo ajya muri inclusion noneho ashobora kugera no muri sixieme nk'ubu ndabafite bageze muri cinquieme hari n'abageze muri quatrieme
mu wa kane mu wa gatanu
ku buryo ubona nabo bagendana n'abandi ariko babandi bari muri severe na profond abo bo tubagisha ibyo tugomba kubigisha tugakorana n'ababyeyi babo hafi yo babafite noneho tukareba n'ibyo bakunda nimba ari ubworozi kuko abana nabo hari ibyo bishimira nubwo adahaguruka cyangwa nubwo yaba atavuga cyangwa nubwo yaba avuga ukabona ko jeste n'ikintu yishimira cyangwa yishimira kujya kureba ihene kureba intama yishimira kureba inkoko ukabona yishimiye mbese guheka umwana ubwo rero tubigisha utuntu dutandukanye kugira ngo bajye badukora muri ya miryango yabo batashye noneho ababyeye kumubona nk'umuntu udafite icyo amaze ahubwo amubone nawe nk'umuntu ugira participation mu muryango
ugize icyo akora ufite icyo akora ufite icyo amaze mbese
yego noneho kuri ba bandi bafite umugabo kamatanyije tugerageza no kubashaka kubakorera ubuvugizi imbere byarashobokaga tukabashakira amagare tukabashakira za imbago tukabavuganira abakeneye za proteje bakazibona bitewe n'umuntu wemeye kuduha ibyo bintu ariko buno kubera ko bisigaye binyura mu nama y'ibigwano bafite ubumuga ubu byabaye sharije yabo twebwe niyo tugiye ahantu baratubwira iki nimunyure ku karere inama y'abantu bafite ubumuga ugasanga nabo byaje bibaye bite bagahitamo abashoboka abo bidashoboka nk'abandi bo mu bindi wacu ugasanga nta kintu babonye ugasanga rero biratugoye ni uguheka ujyana kuri wese ni uguterura ugiye kwa muganga dore ko nta modoka tuba dufite yo kubadeplasa kandi tuba tugomba kubakorera buri kintu kugira ngo nabo bahabwe uburenganzira bwabo sinzi nimba ngusubije ku bijyanye n'uburezi
wabimbwiye reka mvanze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika kandi ko tuganira na Makuta Antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya wita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe nuko rugamba rero yari yabajije ati iyo mumenye amakuru y'umwana nk'ungu mubigenza gute munyura mu zihe nzira kugira ngo mumufashe
murakoze cyane wenda kubera ko nigiye cyari gito sinabashe kubabwira ibikorwa dukora harimo n'icyo n'ukuntu dukorana n'ababyeyi dufite amatsinda y'ababyeyi ubwo rero y'ababyeyi muri ya matsinda bagenda bashaka amakuru muri ya midugudu batuyemo muri ya masibo no mu tugari ku buryo hari n'umubyeyi ushobora kumenya amakuru ko hari umwana uhishwa ahantu ariko banajyayo gusura bene urugo ntibamamwereke ariko tugize nk'amahirwe tukabimenya tujyaho tugiye gusura tukamuzana mu itsinda umubyeyi noneho nawe akumva akakubwira icyifuzo cye kuko bahahurije n'abandi bahuje ibibazo hari ukubwira iti njyewe nshaka ko umwana wanjye aba mu kigo njyewe nshaka ko umwana wanjye yiga ataha njyewe nshaka ko umwana wanjye mwitaho gusa mukajya mumusura kuko nta kindi mwamumarira ubwo tukareba ibyo byose tukabikora ariko tumenye nk'amakuru cyangwa nanjye ubwanjye nkunda no kugenda tukabona umwana ufite ubumuga usibye n'ubwo mu mutwe wenyine n'abandi bafite ubumuga tukababona ku muhanda mu by'ukuri tugerageza kubegera iyo dushoboye kugirana nawe communication tukamenya iwabo noneho tugashaka ukuntu twagera iwabo cyangwa se tugashaka umuyobozi waho ngaho iwabo tumaze kumenya aho aturuka tukavugana nawe kugira ngo wa mwana nawe yegere abandi yajya mu kigo cyangwa se yasubira mu muryango bakamwitaho batamwirije ku muhanda kuko bagira na violence tomasi abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bo
bagira urugomo
kurusha n'abandi
bagira urugomo violence bivuga urugomo
bakorerwa urugomo
bakorerwa urugomo bo
bakorerwa urugomo rudasanzwe bakitwaza uti nono nta naravuga uwamuhohoteye nimba yamukoresheje imibonano mpuzabitsina nimba se yamukubise ntashobora kubivuga kubera ko we aba afite ikibazo nyine cyo kwisobanura kimwe n'abandi bose n'abatavuga nabo bajya bahura n'ibyo bibazo ariko umwana uwo ari we wese tudashingiye kuri ba bandi bafite ubumuga bwo mu mutwe gusa iyo tubonye umuntu ufite ubumuga ari mu muhanda yaba ari umwana cyangwa urubyiruko tugerageza gukurikirana ndetse na leta yabishyizemo umwete ku buryo bashaka umuryango we yo kudahari bashaka aho bamushyira kugira ngo abe agiye mu kigo noneho bashakishe umuryango nyuma ariko ye kugumya kwandagara gusa bigenda binanirana buhoro buhoro ariko leta iba yabihagurikiye kandi nayifatiye n'ingamba ku bantu bakuru niho bigorana ugasanga we yumva ashaka kujya mu muhanda gusaba kubera ko niho aracyura menshi kurusha uko arajya mu ishuri ariko ku bana baragerageza aho bitari iby'abana ahantu hatari hagera ibyo bigo ariko buhoro buhoro nzi ko bizagenda bishyira
Makuta Antoinette wo muri Ineza Kabaya dukomereze kuri Samsoni Samsoni kazanwe n'Imana Samsoni we urakomeye
Yes ndakomeye Thomas Kamirimbi
tuguha ikaze ku ijwi rya Amerika
Asha Messi kabisa nanje nari nkumbuye kuyaga nawe burya ndagukunda cyane Thomas Kamende nubwo tabitse
ndagushimiye cyane ariko rero uri mu rusaku yaho hantu nduva hameze nk'ari radio ivuga cyane ubu ngubu byagabanutse uherereye he rero Samso
ni ngahe Bujumbura
ye nuko gusha ku ngingo
kongingo nagira mperi ntege uwo muntu
nyine
afasha abo bantu abisa icyo gikorwa ari karakora ni igikorwa cyiza cyane nakomeze kweri abafasha kuko n'abarwayi bo mu mutwe kweri nabo nyine icyo kibazo bisanze bakivukanye nabo nyine barafite agahinda karekare natwe hano i Bujumbura nuko nuko ntaze icyo kigo kiri kweri mbonye nk'uwo muntu nobamenyesheje nkababwira ntamushyikana yo bakaba ko uwo mufasha
yego
nuko
urakoze Samso
none Thomas Kamirimbi
karame
abisa je wantu uranezera ku makuru dushyikiriza ku ijwi rya Amerika nubwo tutakiyumva ngaho i Bujumbura
ndagushimiye cyane ubwo reka nze kubwira abo dukorana baze kugushyira muri group ya WhatsApp uzajibona makuru.
Ya WhatsApp. Nuno mwanya ndiko ndakoresha Facebook kabo byose muze kushiramo ndabakunda cyane ndabakurikirana cyane ku biganiro byanjye.
Ndagukunda nange rwose nukurakoze cyane.
Uko ari cyo bakamwongiza umenyesha makuru nange kaza ndabajikiriza makuru ngo kwanyu.
Yego rwose giye duha tuzajya tuyakira. Urakoze reka twoye kwiharira ijambo kubera ko umwanya ni umutumirwa.
Eh
urakoze cyane.
Murakoze namwe ndiko ndabatega matwi maka iki kiganiro giheza.
Yee. Izwi rya Amerika tubanze duhamagare na Rafiki noneho Makuta ababwire rimwe abwire Samson rimwe na Rafiki rimwe. Rafiki we?
Yego yego.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane vrem.
Wowe uherereye he Rafiki?
Ni Burundi mu Kirundo ku ntega centre de San.
Mu Kirundo ho mwumva ijwi rya Amerika?
Neza cyane gose.
Nuko nuko. Gusha ku ngingo nawe rero.
Acha. Gusa. Nari mu kazi ka ishuri nashoboye kucyumviriza gusa.
Ariko wari wabonye insanganyamatsiko kuri Facebook.
Ego nayibonye. Yuko nyine abana ngo babayeho nabi bashaka kubatamura.
Kubagira gute?
Abareho nk'ishyira hamwe bigira ngo rishaka kubagira nyine.
Bigira rishaka kubagira. Urwo n'ururimi. Nuko nuko Rafiki urakoze.
Eh gusa.
Yeah.
Abo fagara nyine do bisabira.
Eh.
Ndaga kujya mwiyo group ya nyene ya WhatsApp.
Ye ndabibwira ababishinzwe baze kuyigushyiramo na uzajya uronka makuru kuri WhatsApp.
Eh.
Ye urakoze cyane.
Eh dura burakoze makuru.
Ye. Makuta noneho rero Samson yego Samson wari wamwumvise ngo ntabwo azaho mukorera.
Ndashaka kugira mumenyeshe ko dukorera mu gihugu cy'u Rwanda ni mu karere ka Ngororero intara y'Iburengerazuba mu murenge wa Kabaya turi hafi y'ibitaro bya Kabaya ariko nashaka nange kumubwirira ikintu kimwe. Aho kugira ngo akure umwana i Burundi amuzanye mu Rwanda hariya naho hajya hishyira hamwe ry'abana cyangwa ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe nabo bagakora nk'ibyo dukora ubwo tukayacunganirana ku bitekerezo tukabaha ubumenyi dufite bukeya tukabahuza n'abandi nabo babafasha kugira ngo babunganire kuko ndatekereza buri gihugu kigiramo le psychiatre bari abantu bizi ibijyanye n'imikurire y'abana yaba byiza inafasha abantu cyane. Murakoze.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite Innocent. Innocent we
karame kamirindi
karame rwose nawe urakomeye. Niko urakomeye?
Yego ndaho ndashima Imana rwose ndase.
Niwe witwa Ntezimana?
Eh nitwa Ntezimana Inosa.
Boherereye hino so?
Nerereye i Kigali mu Rwanda ariko mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro.
Ubwo ngubwo Makuta nawe arahazi?
Arahazi cyane ahubwo mbere na mbere ndamanza mushimire.
Yego.
Kuri iriya gahunda bashyizeho yo kwita ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe.
Ese Innocent iki kigo ni neza wari usanzwe ukizi?
Ya icyo kigo ndakizi cyane kuko ni iwacu niho turemera isoko niho twivuriza ni hari ibitaro bikuru mbese ni iwacu turaturanye ubundi Kabaya na Hindiro turegeranye cyane.
Nuko nuko komeza.
Noneho nakomeza kumushimira rwose yafashije abana benshi cyane nkurikije amakuru nagiye mukuraho nzi ko yafashije abana benshi cyane bo muri kariya gace ka Kabaya ndetse na Hindiro. Hari abana bari baragiye mu bwigunge cyane cyane bo mu mihanda ariko nkamwisabira hacyari kibazo cy'abana bakizerera nk'uko muri ubwo buryo abo mu mihanda wenda hari nabo hari n'ababyeyi bagifite abana bakingirana mu nzu bitewe n'imyumvire yo kumva ngo afite umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ntashobora kujya abandi bari nkamubaza icyo kibazo cyo niba wenda hari icyo bazagikoraho wenda bitewe n'ubushobozi bafite.
Nino se reka nguce mu ijambo nkwibarize, ubuze ko kandi urabihamya ko hari ababyeyi bagicengirana abana bameze gutyo, harabuze aho ngaho muri ako karere k'iwanyu?
Thomas reka nkubwire akarere buriya hari wenda Antoinette arahaze azi icyaro ukuntu kingana icyo mu karere ka Ngororero.
Hano kuri radio ntuvuga amazina reka tuyatsinde ahubwo nimba ubazi reka nawe nimero yawe nze kuyiha Antoinette hanyuma muzavugane umurangire mu ibanga.
Yego rwose barahari cyane kuko Ngororero ni nini kandi n'icyaro ni kirekire, abenshi batunzwe no guhinga, hari n'igihe baba batazi n'ibyo wenda twe tubivugira kuri radiyo, ariko harimo abatazi ngo wenda biherereye he wenda bitewe no kubura ubuvugizi, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ndabashimira aho bageze ubu ngubu, rwose bageze ku ntera ishimishije, bashimira ndetse bakomeje kubitaho cyane.
Ye Thierry nanjye gutyeri mbabarira inosa urakoze
murakoze cyane ndabashimiye.
Ye ubwo bwo mvuze nari ndimo ntekereza ukuntu nyine uzagira uruhare rukomeye mu gukemura ibyo bibazo. Nanjye rero nzajya nkwihamagarira nkubaze niba, ntabwo nzajya nkwihamagarira kuri radio, ariko nzajya nkwihamagarira nkubaze niba koko warabikoze.
Yego murakoze cyane rwose, nanjye niteguye kubikora.
Ndagushimiye ino saa komera.
Yego namwe mukomere.
Nuko noneho rero kuri iri Ijwi rya Amerika duhamagare na David, maze ibyo Inosa yavuze n'ibyo David agiye kuvuga Antoinette aze kugira icyo abivugaho icyarimwe. Ndabona dushobora ahubwo tuba turi no kwanzura dusoza iki kiganiro kubera ko ndabona iminota irimo ishira. David we.
Karame.
Amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza kamende.
Uherereye he David?
Ndiye n'umukozi w'ijambo ka David hano Ngororero, nanjye niwe mirereye.
Na uri Ngororero?
Ni Ngororero Centre mu mujyi.
Yego.
Yakumara cyane utse minota yagiye.
Yego.
Mbere na mbere abantu bashimira umutumirwa, nshimire kuri iyo ntambwe nziza yatangije cyangwa se yateye. Ariko ndamujya mubwira ko aracyafite urugendo rurerure.
Wamufashe iki ko wumva ari ibibazo by'iwanyu?
Uburyo umuntu yamufashamo ahubwo aduha aderese, niba ari nimero ya telefone wenda ya mobile money yaduhereza. Umuntu naya yego na ushobozi bwinshi umuntu aba yakagira rutse n'uko naba kiwaka, ariko duke turaguye.
Yego kubera ko ntabwo nibuka wavuze ati nimba ari Rugamba ati nk'umunyarwanda atanze ijana byafasha benshi cyane, kuko abanyarwanda ni miliyoni 12 ubwo bwo ariko tuvuze abakuze gusa bagatanga ijana, tuvuge ko ari nka miliyoni 6 yaba ari amafaranga menshi.
Yaba ari menshi, ariko nkeka ko ikibazo cyane bafite umwuga n'ubusanzwe Leta yacu y'u Rwanda yaragihagurukiye, kuko usanga no mu matorero cyangwa se amadini atandukanye tuba tugiye tubarizwamo hari uburyo abo bantu tugira igihe tubagenera cyo kubafasha. Ahubwo ngena nagize akabazo kereka haba hari undi muntu wakabajije, bari umugani mu Kinyarwanda tugiye uvuga ngo yijya kurishihera ku rugo. Najya mubaze muri aka karere ka Ngororero yaba amaze nko kwakira abana bangana iki ese, uko yitegeje mu karere kacu icyo kibazo gihagaze gute. Hanyuma icyo nsorezaho, hano mu murenge mpemo wa Ngororero hari imiryango myinshi ifite abana bafite ibyo bibazo, wenda uretse n'abafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko abenshi baba baravutse wenda bafite ibibazo by'ingingo, kandi ugasanga iyo miryango kuvuza abo bana ntibibyoroheye, ugasanga birakomeye, noneho ugasanga ntibabitaho, hari ababakingirana mu nzu, ugasanga bishwe n'icyo twitamaga, ugasanga mbese muri sosiyete abo bana nta gaciro bahabwa.
David
ese
ahubwo aho ngaho nawe mpa gufatiye usibye ko nawe nimero yawe nza kuyiha Antoinette na Antoinette nkamuhi yawe mbese mwamwemereye ndabona mushaka kumutera inkunga ariko rero icyo nashaka kuvuga nkabo ngaho bafite ibibazo by'ingingo aho kugira ngo babakingirane niba ubazi wababwiye kandi nta bushobozi bafite buretse nkugira inama kandi nabo nyibagira ndahamya yuko abo ngaho bafite ibibazo by'ingingo bashobora kujya Gatagara ntabwo Gatagara ibasaba amafaranga urabyumva
ko buriya reka nkubwire kamirindi by'ukuri buriya hano mu cyaro kwikije imibereho yaho iba ihari hari umuntu wabibereye muri icyo cyaro akumva ko kujya Gatagara ari umuntu wize ugomba kujya cyangwa se ufite ubundi bushobozi
David wowe nanjye icyo tumaze buretse kumvikana icyo tumaze ni ukujijura bene abo bantu tukabagira inama noneho rero nawe ndabikwisabiye aho kugira ngo mbese mu magambo make reka dufatanye iyo myumvire ihinduke ni ukuvuga nawe ufite urwo ruhare ukagenda ukabimubwira ugafatanya na Antoinette abangaba ugafatanya n'abayobozi b'ibanze uwo muntu mukamubwira agahagurukana umwana akamujyana Gatagara ibyo biragoye
ntabwo bigoye
nuko rero noneho ndabikwisabiye rero uzabikore
ni ikintu gisabaye igihe kirekire
ndabyemera ariko gira aho utangire
tuzakomeza gushyiramo imbaraga hari ubwira kakumva nabi cyangwa ko yakubwira ati nawe mufata umujyane gusa nyine kwigisha ni uguhozaho mpamya yuko uko imyaka igenda isindi igataha ikibazo cy'abantu bafite ubumuga kigenda cyumvikana kandi mbona hari imbaraga zashyizwemo
David ndagushimiye cyane ubwo nawe uzaganira na Antoinette mu muhezo reka Antoinette tumusubize ijambo yanzure kubera ko dore twamwambuye iminota ye asigaranye iminota umwe n'igice mbese Antoinette dusoreze ikiganiro mu magambo make
murakoze cyane kuri aba bose batanze ibitekerezo mu by'ukuri byari byiza cyane nuko muratwongeraho iminota nk'itanu
oya ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka gahunda ni gahunda ya radiyo
yego mbere kuri iyi nota yabajije iti se abana bakiri mu muhanda abana bagihishwa mu by'ukuri turabizi Bwana Tomasi dufite umubare munini w'abana baba bashaka kujya mu burezi bwihariye bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko bitewe n'ubushobozi buke dufite aho gukorera uburyo bwo kubavana mu miryango yabo tubazana ku kigo uburyo bwo kubacyura uburyo bwo kujya kubavuza n'imikerere ya ngororero uko imeze natwe biratugora bituma dufata umubare mukeya nawo tukawukora mu buryo bwacu mu bushobozi bwacu dufite ubwo rero icyo kibazo turakizi haramutse tubonye uwo kudufasha muri transport z'abana twagikemura tubonye imodoka kujya duplasa abana tubonye uburyo twajya tuvuza abana twagikemura ariko tugafata abafite ubumuga bwo mu mutwe n'abafite ubundi bumuga ntabwo twebwe twabafata kuko hari ibindi bigo nabyo bibitaho
reka Antoinette radiyo ikiri maze ni ugufasha abantu no kubigisha no kubahugura n'ibiki byose reka mfate icyemezo ku giti cyanjye mpamagarira abantu nk'uko ab'ingororero bahamagaye ari benshi mpamagarira abantu bumva ijwi rya Amerika muri aka kanya baturuka muri ngororero cyangwa se abanyarwanda bose n'abandi babishoboye bazabaha imodokari izabafasha kujya mutwara abo bana ndabibisabiye ku giti cyanjye ntabwo ari mu izina ry'ijwi rya Amerika ntabwo ari byo bantumye ni jewe ubyisabiye ku giti cyanjye ariko radio ni kibereyeho gutanga ubutumwa maze rero Antoinette reka duhinire ahangaha ariko ntashira ntabwo iminota itanu twashobora kuyongeraho ahubwo nakagaruka nk'uko abavandimwe bacu b'u Burundi babivuga ndagushimiye cyane
natwe turabashimiye sinzi nimba twatanga nimero
oya wishyira ku karubanda ndaza kubaha amanimero abangaba bazigusabye
yego murakoze cyane Imana ibahe umugisha hamwe na ekipe yose mwari kumwe murakoze
ndagushimiye mu izina ryabo rwose kandi n'abatari hano turi kumwe ndaza kugutumikira inshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana twaganiraga na Makuta Antoinette umuhuzabikorwa w'umuryango Ineza Kabaya wita ku bana n'urubyiruko bafite ubumuga bwo mu mutwe mwese murakarama